life tunacheza among us mafana mamblino megeuka imposters. Nilitoka kwa slums za madhare saini heshima yolo na slina zichota. Mechi zangu zingine nimedishi mafuno na upoku megeuka Europa. Ninabolo nadhani na kopa, ninabolo nadhani na kopa. Kwa hii life tunacheza among us mafana mamblino megeuka imposters. Nilitoka kwa slums za madhare saini heshima yolo na slina zichota. Mechi zangu zingine nimedishi mafuno na upoku megeuka Europa. Ninabolo nadhani na kopa, ninabolo nadhani na kopa. Nikitoka miuchafu wa sins men I'm on their mouth like Listerine. And if I cheat I'll come out clean kujificha yoto we na my exes kuwatesa ni judeli na plangi jo pressure team kuzidi there's no rest man last show nilizozoko western na siku hizo nasema nakula tijere kidogo mekua na kitambi na bima nimeshika nimechapisha debu kingia unasikiza kinyambi niko trap kilimani wapo wako different lakini ukweli mababi samahani mteja mbari ya party car
tukona dem yako hana chali anade una game stali kwa baby ni Jeff Hardy dobe mewewe na get study marapa kwa class una get studies dickies na whip majiaga khakis road majip ga Nikes all time suna Jason do fly kicks suna jua east side nimezoza suna jua east side nimezoza suna jua east side nimezoza keep pull up that socks so pia troza suna jua east side nimezoza suna jua east side nimezoza suna jua east side nimezoza keep pull up that socks so pia troza.
Kwa life tunacheza among us mafana mamblino megeuka imposters. Nilitoka kwa slums za madhare saini heshima yolo na slina zichota. Mechi zangu zingine nimedishi mafuno na upoku megeuka Europa. Ninabolo nadhani na kopa, ninabolo nadhani na kopa. Kwa hii life tunacheza among us mafana mamblino megeuka imposters. Nilitoka kwa slums za madhare saini heshima yolo na slina zichota. Mechi zangu zingine nimedishi mafuno na upoku megeuka Europa. Ninabolo nadhani na kopa, ninabolo nadhani na kopa.
Babies A to Z na wakunyo na stroke ama Luko Z. Tuko bukla na tingisha bunda nataka kunionesha ku rotate slow wine pop hotel nice squeeze I'm on my lucky days easy size sisi ndo kusema tukikam hizo side mna relocate drip so cold on a sunny day hey sipping on lemonade ni uongo ni fairy tale una kapa lot hiyo ni nini nasay drip so hot on a rainy day hey sipping on lemonade I'm in for the money days mula cash I wanna get paid
kwa ile like tunacheza mbona tunafanya mamblino na kiuka imposter nilitoka kwa slums za madhare saini heshima yuno na tena kichota mechi zangu zingine nimedishi mafuta na upoku umetoka Europa ninabola nadhani na kopa ninabola nadhani na kopa.